inkastoo adeegada caafimaad degmada waajid ee gobolka Bakool ay gaabis yihiin, isbitaalka guud ee degmadaasina uusan shaqaynaynin, haddana degmada waxaa ka howlgala xarun caafimaad oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, taasi oo aan ku filnayn baahida caafimaad ee degmada waajid ka jirta. Xarunta caafimaad ee Greeda degmada waajid inta badan waxaa adeeg caafimaad ka hela haweenka iyo dhallaanka. Maraan booqday xaruntaasi waxaan kula kulmay haweeno iyo caruur badan oo caafimaad u soo doontay xarunta.
Anoo magaayl ero rooda samaan tamaash oo xaafad galbeed u kooy oo daawaanka bay Greeda anagu xanuunsanahay, daawiyo nala baanka bay Tilaal imal malaatanka bay macnaa hadana kooy barnaamij eedan faylahay sana gaar dibi istirbo ma jarna dana kooy anaga badda daawil in si tan waliba leeray anagu ifiso ma malaato biskudiga lay biskudiga salakeen seeliyeen.
Faadumo Maxamed Isaaq waxay sheegtay in korcunucna ay dareemaysay maalmo ka horna la siiyay daawooyin, haatana sababta xarunta caafimaad ay ugu soo laabatay ay tahay sidii ay u ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad, daawooyin kalena ay u qaadan lahayd.
Xiraabtag ma iday han ku aqalgaaday in caafimaad xarun caafimaad taal hanka bahi daawo. Daawadeeda haytina daraadi ma doqaadadi walaa jirnaay daawadeedan eeda inaska mahdi haatana xiraabtageeda han bahi maaliyaalka iyo nay aaw ku iyo nay dhahdiyo daawadaas hanka bani haruntis. Daawadan hanba hima haytay korka ku dhirgay korkan ku dhirgay darada daawada gaadadi daawadeeda eedahan iska mahdi mayn kooye han aruntii kooy wargadi an darada kaarkii isyaashane oo baan sheene daawadi darad ka faylahaadi in may faday hatana daaw ku faylahatana li isyo fadeeri.
Howlwadeenada xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa sheegay in haweenka iyo caruurta ay yihiin kuwa ugu nugul cudurrada, sidaasi darteed bukaanada ugu badan ee soo booqda xarunta ay yihiin caruur iyo haween. Nuur Xuseen Aadan Cabdiraxmaan oo ka mid ah madaxda xarunta caafimaadka hay-adda Greeda ee degmada Waajid ayaa ka hadlay.
Adeegyaduna gobadaana waliba kumada ahaa hatuuna galanta kahayna health and nutrition si madaxda basiinka warantay wali la jaray FSL Child Protection Wash hata health waliba ku wadne OBD under 5 ANC BNC delivery OTB wa waliba anshe ulado oo nafaqo daran nafaqo daridiyo zaayida safiirata TSFB wa ulado oo waliba anshe normal ka oo waliba anshe safiir nan hayna laakiin saasayta ka dhajir waliba anshe marhaladi oo in waliba anshe nafaqo darada ka dhajir ya waliba lamadas program la mudan ugu afmaadkana gibt OBD go waliba insha OBD consultation go dadwiinaga waliba insha waliba oo dadwiinaga lan ka tala galay iyo under 5 ko oo waliba insha ulad yar raayte ku yaraa 50 sano dad waliba insha 50 sano ka jari ANC waliba lan fuliye waliba insha dadka maamooyinka waliba insha uureyte uurkale BNC waliba gobadaana waliba insha maamooyinka ulad waliba nuujisa lan gobade marka antaasu antiyo ko koobani.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen, waxaana gaabis ah adeegyada bulshada degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.